Venezuela, ey, Umoja, baby, girl, ni tanda wana peda, ay, we ya shit some tua. She's a jenga chili, mang wana wena, dali, baby, angaz nyenze nintua na, angaz wena standua, ni tanda wana peda, ni tanda wana peda. Man. Hey hey, ata aka shule man. Hey hey, ata aka jole man. Hey hey, ata aka shule man. Hey hey, ata aka jole man.
Ata aka.